Kulunoketyabidde kankuse okuma kulaba okaddiye enkanya zikwetimbye oba teweraba n'emmotoka weekole umula wakiteweumuza obukadde magezi batugamba dda naye gwe gakubula kikkirize nti okuse tukulaba ogenderera sikukebera tonkebera sirikuddira bye wankola byo bye bingi sirikuddira nakumala nakunaabagenda sirikuddira kali kazanye eno kaggwa sirikuddira wanswazaswaza nonjogajoga ekyanomate waline mukwano gwange gwe nalinesiga nga buli kendyako naekalyako nemunefulira mwayagala konze n'okunzita waleka omuntu ali kwagala nyabo n'ogenda n'abalala gye walaga bibadde bitya nga ndaba okogogwawo amasimu ago gonkubira owe wange wagala bayomba agala bagogosomba teweemenya nze nakutolimba sikukebera tonkebera sirikuddira bye wankola byo bye bingi sirikuddira nakumala nakunaabagenda sirikuddira kali kazanye eno kaggwa sirikuddira nze kale nejjusa n'olunaku lwe nagamba nkwagala ebigambo byange byafiira bwerere amaanyi gange n'obudde bwange wanswazaswaza nonjogajoga ekyanomate waline mukwano gwange waleka omuntu ali kwagala nyabo n'ogenda n'abalala gye walaga bibadde bitya nga ndaba okogogwawo amasimu ago gonkubira owe wange wagala bayomba agala bagogosomba teweemenya nze nakutolimba sikukebera tonkebera sirikuddira bye wankola byo bye bingi sirikuddira nakumala nakunaabagenda sirikuddira kali kazanye eno kaggwa sirikuddira sirikuddira bye wankola byo bye bingi sirikuddira.